Hotter than the fire, sweeter than banani.
Starting off the show hot and heavy. Zatu bawaile, sinkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
We are back. Google mbigitani dundi, team fake wine. Kutandi zatu, achinyamata ndi malangizo akogo. Kumfela tu sound ya bo. Komanso, kukusangala sani ndi sewelo la zatu.
Muli ndi ine Lily B.
Ine ndi DJ Gaxe.
Tela ndila mautenga angabo shoka kwa inu onvela. Utengo yamba ngakali sana lembe zina akuti. Moni kwa aneti mumuze zoti amakwana. Utenga wina ukuti ine ndine Edna kunoguntacha. Ndimangu funa mundipelegele moni kwa chikondi. Abwela azandi denga azandi puzise kuvina. Utenga watu umaliza ukuti. Yeah, 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 guys. You represent. I'm Elias Six Chintokoma from Liwonde. Good night to T-Real, Chigo, Pa, JP, Aneti, Zanda. Okay, aruma so good night. Show it up, Gamba, Mene, that was a convict.
Kulandila Muralo, Muzatu drama, Musada, where to Gambidi, good Aguchuli, Dow and Dindani, Tuabezan Muselo, after Gonvela Nyamboya, real Bindi Blaze, Nyamboya Aguti, Muinis into
Samani Lola, Kabena Mundi and Jumba. Zanga ndi gwelo, la chikondi chopanda matelo. Madam agata segere, ama segere la mpaga nkawajibe. Aga zanga ndi bomba, ni mangwala pachilonda. Nikadanda ule chani, makata ndi pata koka plani. Kundipana pampani, paka nene ndeka kutifaini.
Kanda aga zanga ndi wokala, kanda aga zanga ndi wokala. Kwa nyumbu emene indi oshoka kwa real bindi blaze mwini zintu. Tisa na vele sewelo la zatu lelo. Tatu kumbute gokse pa menti na legezela.
Ane ditu anagaya mkula ndi majaji. Bajadu gululao lina domule domu jimpiki sano. After yake ijatiri umafufu janchan. Ndana nguwa domula.
Aha, ndia anapezika kudi JP mpato. Kwa manso chikondi aigidwa kugululo. Mwelecha laji na zanda. Eh, tuone kudi lelolo zika zotano. Ose wala kudi antuwaru kuendela kuda wini mpiki sano. Mene mifori band yobambana ibade equipment ya school yao komaso session ya studio ndera dia ntivele sewelo la zatu.
Icho zanda ndinjinga yakoyo tsopano.
Indeed, to Aneti, you made a dramatic signal, but you're meeting up and you're humble. You
don't want your mind because I say, can you sorry on the data?
Take in if. But there's a way to know, Governor Pumijabi.
You know, Jojo, I am Pumin in Jane. Young and the hustle by someone did you want?
Yabuija. Colada,
eh?
Ah, see, you want to be your sense and door?
Eh, yeah, dear way.
I dig and the midan. Chugondi! I said, Chugondi!
Eh?
Tabela!
Shabu Zanda.
Oh, boy.
Is that boy, Ned? Oh, boy, my guys were so hard, guys.
She got a little bit of wood in the door. So, where are you center?
The phone is sent to Bureau Mantanga to Makushika. We didn't get and go for Kenako and the Gasek when you both
foul.
No, Zanda, you know. So, Mugaka see a meeting in Gata. I come and say, Minion Dantianga. I see, Bira, Gazantanga to Vuda.
Masatagani is a good over, good Denny, where they go so. And did every minute?
Nangandi and guys.
I mean, Dingo, who is Anjingangai, they all see.
Aha, Zanda can is a poor. Muga and Jinga Simojado Rambidi. As you almost Zanda. Kumano endi katero niyo. Ehe, azindivuta guys. Ah, chukundu kukani anji. Meso kufuna wakati bezo kumiti ngumansanga. Zona nedi, eh, kumano antianga sanga vomezo kuti nyamada ndikweze njinga. Luku zani. Umaiwe, umakwena sulu kapasa, njiba lukusia sanga.
Edi.
Asusu kusia nadi guys. Abastie kwa zando ngontinga,
tiba. Yeah, aga. Bubu, takada wii. Asa Anet.
Hey.
Kupeka.
Okay, Bo.
Sembato.
Mwanji JB.
Na mwanji TV uyo?
Ah. Akuchecha?
Akuchecha ruwa.
Siji balo jija. Mesa nani sa checho?
Amata tani. Ah, ida ntwenda. Tiri. Tiri.
Hey.
Tabwela se.
Makai, mamwele.
I make a second hover, guys, in the woman. Banda,
I don't want to go to a door, but
my judge, I just saw Jogan the moon, too. But I could pass it by your church if I can do one picks on him, but
you know, Wunyanya, Tiri, Wagani.
Come again, let me do one of good. Muluma room with Sentamo.
Okay,
we let your Christian children emotes.
I have a boat in.
Hey,
Mom, they would. Maje dwana azora tiriyo.
Avogado, mwanti kwa anano mafu. Tachechira limozi, ndeno mkufesika sopano. 6Z, bilido. Sunga ngundisi ya kodi?
Ya, yeah, inangasife za duwaza. Kwa mandizori marumu wase ndalo udaru, yomu ya talande ifeira buka gali.
Cha? Nchito seje basi manibiraga kareso jibongweji?
Rumu ya talande yokayo basi. Mwanji umango krasi na zirizons. Hmm? Tontola mwana, tontola.
Asa avogado, tumini sinakiso ndi wanka, mwama ziwa. Ukabedi zauri rano ndiweo.
Guys, basi, tafuwela ndifeo. Ata eni. Tibulina tizango buga nsanga, basi.
Eh, guys, isi eni. Asa mbatu.
Chani.
Ine wapane ningupida kwa inuwa IOT Center. Kuti ningupigari malongo, basi.
Okay, guys, kwa lelo tingo banga mayo hesoli mozi nkari mondaji na avogado.
Cha?
Eh.
Paribe zmenezo. Sinikapa ngari heso ni magope kati. Atibene sos meti zimbas.
Paribe pindurinu. Nikakubeni njano yungodi. Pande yon sonde 3 quarters ni mapepeo kao kasa.
Hey, iwa avogado, ngati chipalo chindinde osezi na kukwane ndendi kupunzisa saji kalidu wafu.
Kala jete mwana yo wafu, iwe ndi na mena ngampunzisa jikedu enzake ndao.
Iwe, mwana ineo, mwana ineo.
Asiye hapa.
Ukuti punje punje chani wewe. Ukuti punje punje chani wewe. Ukuti kitoko wafu. Ndako na wesa sumpunzisa na jineo. Ukuti chani wewe.
Asiye.
Sambabu kuse wafu.
Mlipopoko,
ndilipopoa sisi, nyumuisa basu maziwa, kamfana kana kwa polisa.
Na ungoese laone.
Uli ndimu ayo wafu, mwati ndaloma ndi kuchai chapanga wafu, sisi njera. Jipumu kia basi.
Zanga. La chatu pa ngono figa kwa tundeni ngo tsika pomwe babwa.
Aiwe ndikangu kusi hapa deni beni beni bwa.
Ayongo nitsika pomba, esini funa kanja ngakuone.
O sufuna kuone ulana kuti ngati nyamare.
Eh, basi wazi watu antangaja pa jaza.
Aza bobo.
Koma sata kuti chedwe sani mafusa mbimbi mpaka kujomba ku miti.
Ah, sabwino basi vaya, ndikakudigira popo.
Ah, okay, ndetoona na ndikubwera pompa.
Chikondi.
Yes, asante.
Wabwewa kale kuchika kuchana yomwe. Anta amaru wapitaru posa shedu hapa.
Zanga andikuwe zatu nchinga ya ketu yanko.
Oh.
Eh.
Ukwane kangatu kutama ngira kuina kwa ketu.
Atindi miti nyoya mba ya bandi leoli.
Oh, anda ezi ribotu.
Eh, basi leo sotu tika kambiani za kutekela kwa tu. Kumasu my dears, ena. Anti, mwaswela.
Kuma chikondi. Kodi basi mufuna utaya ntahawi pasha bendiza ya vya vizija.
Mami, ajina chukua ndiru anayimba bo kumpikisa na kujande musa wakwete ulesi.
Ai, inesindu umu kwete ulesi. Chia ine ndishi ilimpiki ito. Ndiboso kumu, ya ine ninkao. Kutia nzake aja, akumuwa nunga chukundi.
Zona?
Hey, iwa chukundi, tabwela kumu. Takala haba. Kuma wasuera buanji kaya chukundi.
Ndasabu inoka inu anti.
Tandu uzamwa tarane tarane za bandi yanu icha. Ndiangata mene mabida kusuguru.
Antawi ito tinao tu klasi imozi.
Oseo wana abuela pa ukwetu wa sante?
Ana abuela tu anti. Basa ando nina sondu kuimba.
Komaruji kondi, tsukuli meneji. Unaimba ngati ngelo.
Oh.
Ndipo makolo wako akana kabu, akana kondwela zedi.
Komano mami, mafuso nseo wabu anjilero. Zatani.
Ine ndisajeze nini suanga? Apatu ife tukumfa kukoma. Si choncho ya dishikondi.
Anti.
Kodi paja ni marijani? Oh, ni marongo sura zao kwa aji. Ndea nzako osana abuela.
Anes,
Tiriu.
Ngatu kuti chikondi ndi zanda alinjira. Banji liyambe ndi ngini ya simpo kai.
Okay. Ndeji yamba ndijani.
Hava inaon magani za liyambe ndi zina la bande. Magani za zina likale T&R deals. Mwona buwa...
Chikondi,
eh?
Ndio mari ana wapata chibvaro?
Eh, ato wandana tsalira kuti fete kuyeruka.
Eh. Yesina tabwanje.
Chikondi.
Eh?
Uja tamba sindikuiona iri pati? Tadzani yanganire.
Ndio bwoya ndikupatsire.
Chikondi.
Eh?
Anti yako watu akungofuna akuchidetsa ku meeting. Ngikona kungokamba zambiri mbiri.
Andicho linga chawo kodi.
Ndemoti ukhalire kumayankha mafuso mpaka madzulo ngati sutawa.
Kuma sandirusira ya santi.
Ah, vaya nditana nao kozi akudziwa kale ndingwa kumbotsa kuti paja anakuloleza kale.
Okay.
Ya vaya bora ukabwere nsanga ere?
Akichabwino ziko masanti ndetoonana.
Hello. Ah, yes man Tiriu. Ati fika bompano ntima basi. Chani? Ah, gini anyato amwene, gini anyato. Ayu, osa danda, tisota. Ya, ndikupagila.
Sanda.
Yes, chikondi.
Sepepa ndakuche diwe taise.
Ayu, osa danda, ula. Sibola wandipesa.
Ungo tantanga jama, ndiche diwe sani mafusa mbili mbili.
Oh. Ah, ok. Aseti yeru kwa lakumbio kutiziba nduka.
Ok, ok, ok. Tiye.
Ay, apa majita buno kubwela guys, panaterera pano.
Bwanje samweni, chavuta nchani.
Aneti.
Ndatani.
Samadzwa malevu ake chifukwa yana kadziwa, sibweza kuganiza ukhala nsogolo wa bandi.
Ah, umewe. Mudanti wazejani.
Simata amato ayi, kumaina pita ende dzikolo sili. Zomba, blanta, ayali, longwe, palibanga ndina mize kuti. Ma baby yawo ndi backseat, osati jongolero yayi.
Chani, we tiwe konseko mwino mangoona zomwe ufuna kuona basi.
Ma baby ndi maluwa dziko, sanga sogolo ngata nyamata.
Ah, tiriu, zimene zosizoona ayi. Kodi we asemaka ukuzembera jana
apa apa tu ndi simple zanda iweyo unapangisa gulu lati sichoncho JB nayo anapangisa gulu lake nonsero ndi mabuti palibe chifukwa chosinthira move apa
ah iya iwe tiri mugulu lathu aliyese aneka ponzeru zake maka maka mphatso ndi anaita kufaitira kwambiri
jamuze
chenge chibwino
ife ndedo sedinai pale voi modze chizanda
zoona zimenezo inaso ndinkaona choncho
zimenezo zokumenya
inde mabebi ndi amathandizira sindikuti samathandizira koma ma decision akulu akulu amapanga ndi mabuti
ai koma guys Yes, no one abeja fuga baba kuti kandilira. Eh? Don't say fetti by level emotes. Don't make a decision.
Abadi mpatso watoka ngamo. Don't send their modes dizigwirizana nzeyo. Ndana kugwizana ni maganizo amene.
Aha, zo nazozwanda. Inayo so ndugwizana nazo zimezo. Ina ndipo nditakusangala ngati tose tiya modzi. Olopa panda lidalaso.
Uleniso kuti apo ndizifira kwambiri. Nzeru zimene.
Kaya zano mava, muzano ngoneza bondo nokansogo.
Uwe avokado sula, bet. Ufuna menyedwe sukodi.
Ize mfana, zande wai.
ngoti ndifuna kupanga ni invite ku gig yathu mukaone kuyimba kweni kweni
muzabwere
muli ndi gig azosatheka
zinthu
bachadi fema connections ndilolo lolo moti apapa tukapanga perform ku refugee camp
ku refugee camp guys mandi umbusakaliranga guys nese ningatelo tu
JB zakale zinavaya zaiwe ndi gulu lako lakale zinapita kale kale se chabwino koma mgaeri zabwino zonse inuyo ndikakwaya kanuko billion 6 years se tete banduke
eh sibanduka ni mwavu
eh koma guys awandi apanga changu
ndiye umwe yabezakale gigi asone feel ndiri heso imotsi yo mega imuzi
nzati game ayone la patali
guys palo guys ifeso tisafoke zitheka
anaenda kutoka ngamuda tingate kupanga ngini nanje nda mulindi ine TV ndisota gigi
Come guys, guys, guys. I'm about to end the man here. So, my
What
don't say we are married?
Yeah,
I'm ready to pass.
Limene lotu linali sewelo la zati uzanda kuganizila azinzake anachita bwino kukamsira chikondi chimanga otherwise onse watu anakachedwa
eh akomaso there was a very interesting debate on leadership
Lili B iwe tukukamba nkhani ya utsogolera mutimbe kwa inu timba kwa munthu amene anatsogolerapo pa nkhani ya masewelo ampira wa miendo
tisanafike konseko tiyambe kaya tavela nyimbo yochoka kwa V Rose if I don't have love
Spent all your money at the mall on some clothes. Had a full tank of gas, but nowhere to go. Cut us by all your friends, so you control the show. Hope that it'll make you happy, but you know that it won't. I used to think all I needed was to stay getting paid. I could wake up and buy a smile every day. Then someone told me that happiness is not breaking the bank. You'll never find nothing greater than love, so make no mistake. Now I know I could get a mansion on top of the world. And I could have it all, yeah. Diamonds and pearls. Be so rich and famous, you think that'd be enough. But none of that matters if I don't have love. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Have you ever been to the top but was still feeling low? And you way up, but there's nowhere to go. I mean, climbing up the ladder was flattering, but when I went to sleep at night,
Tracks ya nyato ya meneo kuchoka kwa V-Rose akuti if I don't have love.
Pano mutimfe kwa inutiche sandi matha nyeka nyeka.
Zatu ba wireless.
Timfe kwa inu.
Ndine matha nyeka nyeka. Dakandu kuimbira mpira wa mienu. Kuimbira zaka zambu 1999. Koma panova dinapuma kuimbira. Ndine tsopano mphunzitsi wa marifari omwe kuimbira pakali pano. Ndili mwana ndinakula ndi anyamata komanso nakhala ndi kusewera mpira wa miyendo omanga nthawi imeneyo. Ndi chidwi changa pa mpira chinayamba kalekale ndili wang'ono. Koma vuto linalira kuti mʼmalawi muno munalibe atsikana osewera mpira. Sitimaloledwa titero. Komano nthawi imene ndinambogwira ntchito ku Malawi National Council of Sports mu 1998. A PSI anafuna kupanga introduce women football. Ndipo amene chidwi chinayamba koma ndinayamba ndi kukhala administrator. Ndinali first general secretary wa Blantyre Women Football League. Ndine napanga course ya referee ndi administrator choncho napanga sports administration. Komano mkatikati ndinaona kuti sizima ndikwanira ndimafuna ndithamanga pa field of play. Ndipo amene ndinayamba nukaimbira mpira mu 1999. Kena kundina kuera kukafika 2003 kuyamba kuimbira Super League komanso International Games. A FIFA ndilembera kalata kuti tsopano ndine approved FIFA instructor. Ndipano ndimaphunzitsa mʼmalawi muno komanso ndimatumidwa ndi FIFA kuti ndiphunzitse maprogramu awo. Amayi anga ndikumbukira nthawi imene nditangoyamba women football amadandaula amaona ngati ndikusewera mpira ayo mzachoka mwendo ndi zina zoterozo. Koma ndimatsimikizira kuti sinditamanga mu ground. Komano nditamba so referee kwa fotokozera momveka bwino. Amandimvetsetsa chifa kukula kwanga. Amandiona kuti ine ndinazulukhanda nyamata wani. kukula ndi ma brothers yanga ukauka. Tu kusukulu kumene ndi mapuzira anzanga naye anyamata ukauka. Ndesa anavute kuti andimvetsetse. Amango ndipanga encourage. Apana ma challenges ena amene makumana nawo kuti malifali achimuna ena amatha kundikana pa game. Amatha kutikana tsikana kutiona ngati kuti kifacho kuti it's a men's dominated game. Mwina sitikapanga deliver. Komata ona ngapo ni makumbuka nthawi ina kunali Coca-Cola trophy imene malifali na akunjana abwera. And I was the only woman on the panel. Ndona bizodala ndi pasali fali wa ku Zambia ine na assistant referee. Anandia mikira kwambiri, then he was encouraged kuti naye swazikata kuziko kwa kukhala ndatsikana chifukwa zouta takuimbira bwino mpira. Chaka choyambirira kuimbira Super League koma Super International ndinaimbira ngati second assistant referee pa 6 July 2003 friendly game pakati pa Malawi ndi Botswana. Ndinali pamaso pa president then Dr. Bakiri Muluzi. Then national osangala kwambiri kuti pakwa nthawi yoyamba ndaimbira pamaso pa president komaso tagwirana chanza ndi president wa dziko. Pakhandi passion chicho sendichoteka.
Zathu pa wireless.
Ndi zathu zomwe.
Nkani tiyo sangala sameneo kuchoka kwa Martha Nyeka Nyeka. Sindi badziwa watu kuti kumalai kunonso tindi ma referee achikazi.
Ngakala anavuma nchito, ndiza bo kudama puzita belusoli kwa achinyamata Malawi muno. Komaso kunja kwa dziko lino. Tisa na welenge mafusanu ndi kumva kwa gogo. Tatie ntivele ni nyimbo imene ndi maikonde ne kwa mbili. Yochokera kwa Dan Lu, Holy Ghost Fire.
Okay. Samba party, halini zosewa adaponda pat, nane nifuna nipondepo, oh, nane nifuna nisambepo, natoka nifuna nisambepo.
Yoshoka kwa Dan Lu, Holy Ghost Fire. Tukudziwa kuti ntima pano uli papa kufuna kumvela malangizo a gogo. Kodi lelo agaona nafe nzelu zotani. Chonde nditandizeni kulandira gogo amene atayankhe mafuso athu.
Fusani gogo nana.
Ziko mukwambiri a gogo. Monga mudziwa kuti mafuso achinyamata ndiye sata. Fuso likuti a gogo. Ndikufuna ndidziwe kuti kodi pali chinaso chomwe tsikana angachite kuposela ntchito zapa khomo.
Chabwino ine ndifuna ndikuyankhe motere mwana wanga. Pali zambiri zoposa ntchito zapa khomo zomwe tsikana angachite. Ngati tsikana chachikulu ndichakuti iwe uli ngati munthu ngati mene wina aliyese alili. Uli ndi maloto ako, zolinga zako komaso kuthekera kwina kulikose pa moyo wako. Uta kukhala chomwe ukufuna, maka chimene chimakupasa iweyo chidi. Ngati sikana mwa mwambo wathu ndikugwira ntchito zapa khomo, ndiye udindo wako. Koma sindiye kuti ndi ntchito yoti wina wake apezerepo mwayi, woti iwe utherepo mphayi. Ndi chanzeru kupatula nthawi yako, upange sukulu. Kaya zokonda zako, zina ndi zina, komaso kucheza ndi anzako. Ndi bwino kuziwa chimene uli moyo wako. Abatu sindi kutanthauza kuti sikana yekha iya ingakhale sonyamata akuyenera kuziwa zimenezi. Ziko mokwambiri mwana wanga.
Ziko mokwambiri. Fuso lina lukuti okondeka agogo. Dzina langa ndi Philip. Ndimachokera kumponera mzinda wa Doa. Fuso langa ndilo kuti, ndichifukwa chiani anthu ena amachita manyazi kuonetsa luso lawo.
Ilitu ndifuso labwino kwa basi. Tie nichimvesesane kuti siwina aliyese olimba mtima amene amaonesa luso lake. Ena tu amatopa kusekedwa, kapena kunyozedwa kumene ndi anzawo, kapena abale awo amene. Anthu ena makamaka achinyamata amavutika kuti aziwe kuti kodi luso langa ndilo tani. Ngati ziri choncho ndibwino mwafotokozere aphunzisi anu. Kapena wachikulire wina wake kuti aunike kuthekera kwawo. Mwachidule ndinene kuti tiyeni tiwalimbikise anzathu kuchosa manyazi komaso kukhala omasuka kuti mwina luso lawo lipite pasogolo. Mwamva ananga?
Ziko magogo. Ifeyo timakunyadirani kwambiri. Ndithu ndichikhulupirira kuti mayankhwano awathandizatu achinyamata ambiri mu mdziko muno.
Kucheza ndi gogo.
0-8-3-5-3-5-3-5 0-9-3-5-3-5-3-5 Ndema nambala ukuti inuyo mutumize utenga wapafoni kwa afusa gogo. Mongo kudziwitsani mautenga anu ama tifika. Ndipo ifeo timakondwa kwambiri. Pano tisazikepo apa osai wala pa weekend tilindi chimpatikizo chama program atungari mwaponyana na onkati mawiku mu. Mukosa kupita ku www.zatu.mw kuti mukapange download zinthu zobepa ngati nyimbo ya Zatu Band zimatele komanso music video ya nyimbo yomweyo.
Tilitu pa Facebook Zatu Be The Page tipange nitu like muzakale pompo kuti muzadziwe zochitika next time musewelo la Zatu. Zikuoneka ngati kuyimba kwa chikondi kwa pepe latu tu kodi antineri agulizana nazo zimenezi. Munali ndi ine tu DJ Gox komanso nzanga yu
ine ndine Lili B Zatu pa wireless.
Nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Yeah, Zatu pa wireless ndi tilu bwela ni wano nose chwetela ni kani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu mafilu. Yeah,
Zatu pali mozi ni kupira bato kolo ni Zatu.
Zatu
nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Zatu,
Zatu, Zatu, Zatu,
Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu, Zatu